Alright. Brababa. Brababa mbido. Mbido, mbido do. I say.
Now a pele kakaro.
Well. Aha.
Yo mote.
Ole maua. Maua ya kupendeza. Ona unavoshamiri kama nyota unameremeta. Figa yako namba nane, namba nane. Tupendane, tupendane. Tubanane, tubanane. Tusiachane, tusiachane. Hauna baya, wala mba, mba, mba. Napenda ukitembea, yani ta, ta, ta. Mwe, mapenzi ya dhati ni kupe. Wangu wandani ni kupende. Moyoni mwangu ni kuweke. Mgongoni mwangu ni kubebe. Nikisema
I love you.
Na karibu, umbali nawe sitowezi mwenzio. Si unajua, mi mwenzio sipo sawa. Nilishaweuka, si kwa mapenzi haya. Watulikoroga, nilipofikia. Siwezi kukatalia, hata unambie nini. Mapenzi ya meningia, hadithi ya mimi na wewe. Gamizo, wacha inagami na wewe. Kwangu mimi miko.
Mapenzi ya dhati ni kupewe.
Kwangu wandani ni kutwende.
Moyo ni mwangu ni kuweke. Mbongo ni mwangu ni kubebe.
Nikisema
I love you.
Na apa
I need you.
Oh, oh, oh.
I love you.
Na apa
I need you.
Oh, nikisema
I I love you.
Lula,
I need you.
Come back.